Ndikholelwe ndicela uthando kudala ndihamba le ndlela ndedwa uyanditsho ngumncume kancinci ndithi akhelu ndinike ithuba ndicela ndiphula Zakubaba eh awuhleka ndihleka nawe sukuyika kanjita wo singumhlobo wakho yonke into yakho dikhelu diphula phule baby try me Tado, tia kutada mna, sukundi balekela. Oh, tia kutela, titelu di pula pule, akupela le mili switi. Without fumana